kun raadiyoo sagalee ameerikaati. Raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'aa lamaa fi walakkaa hanga sa'aa sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed torban darbe gara Ambootti imaluudhaan barattoota waliin wal arganii akka isaan barnoota isaaniitti jajjabaatan akkasumas dhimma Amboo ilaalchisuun illee dubbatanii jiru. Naakoor Malkaa barattoota haasofsiisuudhaan ka gabaase qabaa kunoo.
Barattoonni bariidhaan mana barumsaa seenan barsiisotni akka daree seenanii isaan barsiisan eegaa jiraachuu dubbatu. Gidduutti sagaleen heelikooptaraa dhagahama. Maaltu nuyi jechuun miira naasuutti seenan illee osoo gaaffii jalqabaa isaaniin deebiinis dareeti akka ba'an itti himamu barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa Amboo kan dubbatan. To'ataan mana barumsichaa keessummaan nutti dhufee jiraa gadi baanuun jedhanii jedhu barattoonni kunneen. Keessummaan argan ganama obborootiin isaan bira akka dhufan kan hin tilmaamne ta'uu dubbatu barattoonni. Keessummaan kun muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Barattoonni dubbisee hagi tokko akkas jedhaniiru.
Maqaan koo barataa yeroo boodaa Fannaan jedhama. Mana barumsaa qophaa'ee naan barraatu. Har'aa Dr. mana barumsaa tola dubbisu jiranii fi gammachuun itti dhagahama. Wanti itti fakkaataa ture. Waan akkasitti baay'ee ittiin gammachuu guddaan itti dhagahame.
Maqaan koo namoonni jedhama. Kan hin mana itti qophii isaa yommuu qophaa'an beekaa. Kaasirratti sirkaan galadha. Arraa Dr. Abiy Mana barumsaa kanatti argamu hedduu gammanne. Yaadni kennus beekni dubbatu baay'ee namatti tola. Maalaqasni yeroo beeku maqaa hedduun itti kennu. Hedduun beeku jedhamaan dhufanii magaalaa keenyatti mana barumsaa kanatti mana barumsaa seenaadha. Innis achumaan yaa kanatti keessaa yaa mana barumsaa kanatti yommuu taa'uun baay'ee namatti tola baay'ee.
Muummeen ministerichaa barattootaaf ergaawwan dabarsanii jiru. Ergaa akka dabarsaniif barattootni mana barumsichaa nutti himaniiru. Barattootni osoo haala yeroo ammaatiin hin jeeqamin akkamitti barnoota isaanii hordofuu akka qabaniif dhaamuu isaanii kaasu.
Barachuun maaliif barbaachisa? Barri amma keessatti jirru kun bilisummaa qabsoo keenyaan argannu malee xiyyeeffannaa addaatiin baranne waan haaraa kalaqne kanarraaf kan borii yaaduu. Of qopheessuu baannaan haala amma keessa jirru kanaan yeroo dheeraatiif turuun rakkisaa ta'a. Rakkoo amma keessa jirru furree hiikkaa fiduu yoo dandeenyu garuu baay'ee fi galadhuwwaa osoo hin ta'in bu'aa kalaqa sanarraa itti gargaaramuu fayyadamuus hin danda'a waan ta'eef as ta'u keessan hin tuffatina. As keessa baay'eetu ba'e.
Namoota yaadattoota kan dhufanii barataa hundatti ijoollee kan gochoota tokko tokko fayyadamanii yeroo isaan jabaataa lakkaasiin barna biyya kana bituudha. Nama addunyaa kanaaf nama ta'uudha jabaataa waan biraa dhiibbaa deemu iskiriptoo keessan dubbisaa bakka iskiriptoo kanattaa meeshaa qabachuun homaa faayidaa kan qabaniidha. Midhaan faayidaa dubbisaa jiranii. Baay'ee ittiin gammadee yookaan rakkoo akka barataa tokkootti barumsa guddaatti argamu yeroo kan ijaarra gara fuulduraattis immoo isaan waliin jiran nama jijjiira fedhu faana yaaltu nama jijjiiramaaf hojjetu faana akka deemuudhaanis barsiisuu immoo asumaadhaan isaan qabu jechuudha.
Waa'ee guddachaa ture waa'ee barnootaatti waa'ee jijjiiramaatti kan mijeessaa ture fakkeenya fudhatee hojiisaa kun. Laayitii mana barumsaa ture agarsaa ture hojiisaatti. Waan hedduu himaa ture. Waan amma sa'aa jiru olola amma sa'aa jiru barattoota keessa jirtu uummata keessatti akka hin dhageenye fi bakka barumsaa kana irratti keessatti kan waa'ee barumsaa fi waa'ee jijjiirama barumsaa fi waa'ee kanan keessaa turanii baay'ee kan
ነበር ምሳቆ ፓይናም ቦቲ ቶታ ከንታ በርሲሳ መብራቱ ታደለ ገነሳኒ ቲም ዳውናን ተሳ ሙሚ ምስራ ዶክተር አቢ አከተሳ ምነበር ምሳይታ ምሳይሰን ከሊታን አዳይሲ ተውዱ በተንጅሩ ይርጋውን ተበርሰን ከን በረቱ ተፈየደን ተውስ ይሰንጅሩ
ፕሬዝዳንት ቡልቺንሰናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጎዲነናኖ ሳኒ አዳዳርናኖ ኡዳን ኡመተማሪ ሲሰኒ ጅሩ ለሚወን ኤርትራ አቦሊናኖ ትግራይ ወሊን ወጀታ ጅሩ ጀራን ሙልጌታ ጽባሃቱ መቀሌራ ገባሴ ጃለን ኒዲስ
ኢቲያና ቡልቻን ቡልቺንሰናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ካንዱርፋ ሙገሬናንጎ ተሰደርካ ኦላና ጎዲናሌ ቡልቺንሰናኖ ሰና ከሰት ዳወና ገገሳፊ በከቦታ ኡመታወሊን መሪያታ ከጅረንተው ንብሰመር ዳወናን ኩን አንገባቲ ወጠበጅድ ሁት ካን ትፉፉ ተኡ ካን ኢብሰን ዶክተር ደብረጽዮን ትፉፋኒስ
ቀብል ማዓክ ምሰነይ ምህዳር ተአታሽረን ገሊየን ዘጸንሐየን
ኡመኒ ሚሶማ ቡልቺንሰ ጋሪን ወልቀበቴ ጋፊሌ ካሳጅራ ቶኮ ቶኮ ረኮ በራ ወጋ ሰደቲፍ ኩደኒ ለኮፍሲዜ ካንም ፍራሚን ቀቡ ካንሞ ጋፊሌ ሃራ ወሪረቲ ደደበለማ ዱፌ ቀበን ጋፊ ሄዱ ኡመተ ብራ አርገቻ ጅራ
ዳወናን ኩን ጎዲና ገማ ኪባ ትግራይ ከሰት ከጀልቀበ ሜዮተው ድልበተ ደርቤ መቀሌ ከሰት ጥሙራ ሜጅራ ነሞተ ሚሶማረቲ ቦቦኡም ቡአ ጋሪ አርገምሲሰን ነሞኒ ቃማ ህርጠተን ጅጅራ ማርገምሲሰኒስ አርግኔ ጅራ ከጀደን ዶክተር ደብረጽዮን ለሚወን ኤርትራሲ ደልደላን ሂደተ ቶልፈታ ከጅረን ተውዱበተን ለሚወን ኤርትራ ዱፈኒ ኦሚሸ ቢተቻ ጅሩ ካንሞ ነጋ ቆፋፎቶን ታኔ ገመዲ ነግዴ ደልደላፍ ኢንቨስትመንቲ ሞቱማ ዱርሰኒ ኡመተወጅን ሂደተ ቶልፈተኒ ጅሩ ጀደን መሪ ኡመተወሊን በካ አዳዳ ትገጌ ፈሜ ኬሰት ሀል የሮአማ ብየ ኬሰ ጅሩ ከኤ ተዝገቢ ጠቢንስ ሙለቱ ፍሩፍ ኡመታፍ ሞቱማን ቡልቺንሰናኖ ትግራይ ቆደራ ኤገሙ ከንበኡ ተኡ ኢብሰሜራ ጀዱ ደምሰ ስሪ ተኤት ሴኑፍ አበሉና ሲምበዬ አቺምበዬ ዲህኔ ስርን ፌደራላ ሄራፊ ቶሪ ሚሶማ ሀለተ ሚራ ከጅሩ ከኒላሌን ኡመኒ ቀልቢሳ ገረ ቶኮት አከዴቢሱ ፎጀና ጀደን ቀበተማን ትግራይ ኬሰቲ ሚሶማፊ ቡልቺንሰ ጋሪ ረቲ ሆጂ ሆጀኑ ጀቢናን ገጌሳ ሀሊ ጋሪን አከ ኡመሙ ጎቹዳን ያዶ ጅሩ ገድሃንቅስና ጀደን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል
መጋላ ነቀምቴት ኢታና ቡልቻ አና ጉቶ ግዳ ቃም ህንቤ ከምነኒ ዋጀፈመን ደርገጎን ተኮሞ መዳው ደጋሜ ገመብራን ዱል ለገና ገባ ዊጣተን ገዳ ኤገለም ህትፉፌ ኦሉ ጅራቶኒ ዱበቱ ኮማንድ ፖስት ኢመነገኘ ነቀምቴ ላልጅሴ እትጋፈተመ ፍጣቴ ዱብሱፍ ያሊንጎን ምልኮፍኔ ተኡሌ ከንቲባ መጋልቻ ሐዋስኒ አከሆጂ ኢድሌሳት ዴቢው ዋምቸዴ ሰኒሩ ናኮር መልካቱ ነቀምቴ ራገባስ
መጋላ ነቀምቴቲ ዱሊ ለገና ዊጣቴ ገለሜ ሀረስት ሁፌውሉዳ ጅራቶስቲ መጋልቻ ተኮቶኮ ከራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲመን ነምኒ መቃኒሳኒ አከ ሂንጨቀፈምኒ ወርባደን ተኮ ዱለ ለገና ከናን ተጃጅሎትኒ አዋሱማፊ ሶቺሊን አዳዳ አዳንጭቱዳ ከራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ትሉበተን
ተጃጅል ጉቱማ አዳንጭፋቴራ ማሊፊ ተጃጅል ጉመን ትፈደሙ ጊጂባ ጀልቀቤ ማናኛ ታውቴል አጀልቀቤ እበናማ ወጅረሞቱ መረጃል ከመጭ ባርጉት ማለት ናኩኔ ባዬ ረክሳዳ ኢሳክ ፈያደምዱስ ሰጂቴ ጥንጅራቱፍስ ستفيدو باجي ركو غودا كسجيرو من كون مو واتتما فرمات ارغوزانا سمبلا غوداو ما جدي يادا كراكو
اكنمني كون جدانيتي دولي لغنا كون سبب وتمتاي ساتي قبا
مورمي سو ما را مد كان جدم غاد مالا رو رات كون داودا كون كو ارغاتو دا karamootu ma kara dable bonuto ta bold dayru saba sadan baketo kotokoti ulet bunsijira na lubun na mazdarbajira kabeni manjajira kana mormisa kun mata kanam kanjiru kamadna tfakata
dula lagenna kana male halina genya magalichas yaddisa tawul anjiratot ni dubata jiran baka wan party congressi federalisti oromo godna wallegaba obofka dayana wan guyoto murasaas nakamtete taajiru nafibsani jiru akka obofka dun jadanitti partin isani dula hoji abukana ni morma motumman kelletti kaudan rakko nanniche ke setti muracha jiru abawojinis woli galutin furun isarani gama gama maritinis tumuramu qabajechun yadechi sani jiru ajechafi dararamni qame hidati kaminu lemile naga irregajiru abbechu qabas jirani jiru
qamni parti ad romofin appaydus kafawo dabalate dursa malkenu qaba nagenya ummataf kenu qaba ummatatti kelletti agarsisu qaba ummannimmo kharanaga akkanni qabsaawu jajjabeessu qaba malee qaamni mootummaas an hidheen jirade waanuma hidhannoo qabuuf uummata karaa irratti ajjeesuun sirri akka hin taane qaamni keenya kanatti amana. As keessatti lagannaan jiru kun karaa mootummaas ta'e karaa dhaaba biraas uummata kanaaf dhaabbanne taanaan uummata ofiisaa garbummaa jibbee cabsee lagarra ga'e kana ceesisuuf yaalla taanaan lolli kun dhaabbatee lola kana dhaabsisu qaba.
Kaleessa garagalgalaa dargaggoon tokko bakka daabboo ayyala jedhamuun waamamutti humna hidhateen rukutamuu jiraattosni natti himanii jiru. Haala ture dargaggoon kun akkasitti ibsa.
Maqaan kun haftaamoo guddataa hin jedhama. Asuma magaalaa naqamtee ganda duwwaa lama jiraadha. Ani nama na gargaaruun qabu ofii makoon tataadhaaree jiraadha. Ofii koo ragadhee jiraadha. Isa kanarratti ituma mana jala teenyaa jirru dhufee ganama. Sila miti abee sima dadhabne miti naan jedhe maaliin godhe nuti obbee lufnee taa'aa jirra hin jedhe kursiif misaas namumarra qafaafallee walitti agaachaanee misaa nyaanne ijoollee sabaraa wajjin fiigama dhufee ulee kanaan gaafa ni na dhabu maal haa dhoga maaliin si godhe maaliin balleessanaa fili kilaashii jedhe isa sanarraa kilaashii fudhatee na dhahe qaama koo gajjalaa na dhahe gara sarbaa koo. Tiitiima tokkoonnee isa dura immoo uleedhaan si'a lama naluuf naannoo baqadhe dooktaroonnis immoo na akka maama yeroo.
Ittaanaan bulchaa aanaa guutuu giddaa obbo Abdannaa Gulaasaa kaleessa naannoo sa'aatii jaatti bakka Itoophiyaa hoteel jedhamuun waamamutti humna hin beekamneen rukutamanii kan turan galgala lubbuun isaanii darbuu dhageen jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee haala magaalittiin guyyoota muraasaas itti jirtu naaf ibsanii jiru.
Galii shumaan jedhama. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamteeti. Guyyoota sadan kana wixatarraa kaasee sochiin daldalaa, sochiin geejjibaa, manneen barnootaa cufamee jira. Ka'umsi cufamuu isaatii kan hin beekamnes yoo ta'e humna garee eenyummaa isaa hin beekamneen gochi dabaa uummata kanarratti raawwatee jira. Keessumaa hiyyeessa magaalaa kana keessa jiraatuuf dhiibbaa guddaadha. Abbaan qabeenyaa magaalaa keenya keessa jiru daldalee mooraalii qabaatee hojii misoomaa keessatti hojii daldalaa keessatti hirmaachuudhaaf humna dhabaa jira. Qarshiin inni baankiidhaaf fuudhee irratti dhalaa jira. Jireenya isaarratti maatii isaarratti. Rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira. Iyyeessi keessumaayyuu hojii guyyaa guyyaa hojjetanii kan jiraatan namni baay'eensa dararaa hamaa keessa galee jira jechuudha. Gama kan biraatiin sochiin geejjibaa dhaabbatee jira. Gama kan biraan sochiin barnootaa dhaabbatee jira. Bakka adda addaatti boombiin humna eenyummaa isaan beekneen darbatamaa jira. Gama kan biraatiin lubbuun namaa guyyaa saafaa darbaa jira. Tarkaanfiiwwan suukkanneen isaan garaagaraa fudhatamaa jira.
Haala yaaddessaa jiru tasgabbeessuun uummatni magaalichaa gara jiruuf jireenya isaa idileetti akka deebi'uuf tattaafachaa jiraachuu kan dubbatan kantiibichi ergaas dabarsanii jiru.
Keessumaayyuu dhimma daangaa Beenishaangul Gumuz wajjin walqabatu mootummaan kana sirreessuudhaaf hojii bal'aa kan hojjechaa ture. Humni naannoo kana keessatti rakkoo uuman humni iddoo kana keessatti uummata keenya buqqise uummata keenya ajjeese. Karaa suukkanneessaa ta'een uummata keenya irratti tarkaanfii fudhate kun akka olaantummaa seeraa irratti mirkanaa'uuf hojii bal'aan hojjetamaa ture. Gaaffin uummata magaalaa keenyaa, gaaffin uummata Oromoo kan sirreessuudhaaf mootummaan bal'inaan kan hojjetaa ture. Ka'umsi mormii amma gaggeeffamaa jiru ifatti hin beekamu jechuudha. Ifatti waan hin beekamneef rakkoo kanammoo bu'uuraan eeguudhaaf caasan of dandeenye ijaarame mootummaan sochii bal'aa kan gochaa jiruu fi ammas uummanni magaalaa keenya keessatti dammaqanii sochii tajaajila geejjibaa, sochii tajaajila hawaasummaa normaalii akka kanaan duratti bakka ittiin deebisan yoo ta'e hundaa ol kan miidhamu uummata kana. Hundaa ol kan miidhamu hawaasa kana waan ta'eef uummanni keenya gama kanaan dammaqu akka qabus asumaan dhaamuu barbaada.
Dargaggoo kaleessa magaalaa Naqamteetti madaa'ee fi haala jecha aanaa bulchaa aanaa guutoo giddaa ilaalchisee yaaliin hoogganaa koomaand poostii naannoo Naqamtee irraa adda baafachuudhaaf taasise naaf hin milkoofne. Yoo deebii argadhe kanan qabadhe deebi'u ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Naqamtee irraa.
Komishinni naamusaa farra malaammaltummaa Oromiyaa shakkamtoota 77 yakkaawwan malaammaltummaa qarshii miliyoona 71 ol mancaasuutiin himatee jira. Komishinichaa Abbabaa Kabbadaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka himanitti galmeeleen kabiroon murtii argatanii fi qorannaa jala oolanis ni jiran. Muktaar Jamaaltu Komaandar Abbabaa haasofsiisa.
Tokkoffaan aangoo garmalee fayyadamuudha. Lammaffaan ragaa sobaa sanada mootummaa fakkeessanii qopheessuudhaan itti fayyadamuudha. Inni biraa qabeenyaa bu'aa yakkaa ta'ee seera qabeessa fakkeessuudhaan dhiyeessuudhaa fi shakkamtoota deeggaruu faayidaa hin malle argachuu fi qaama sadaffaadhaaf argamsiisu mootummaa fi uummatarra miidhaa qaqqabedha kan jedhamudha. Dhugaatii haala kanaan amma ammaatti galmeewwan qorannaarra jiran baay'eedha. Galmeewwan qorannaarra jiran keessaati kan qorannaan isaanii xumuramee himataaf gaheera jedhamu. Dinagdeedha waan ta'eef yakki raawwatame bu'aa oditiif kan qabu. Bu'aa oditii qofa immoo xiinxalaa fi yaada ogeeyyii inni ilaalu kan qabu. Booneeti kan namoota to'anne. Kanaaf namooti to'ataman kun galmee 10 irratti warra shakkamanidha. Sila guyyaa yeroo ittiin 75 ture amma waaree booddee namni lamatti dabalamee nama 77 to'atamaniiru jechuudha.
Mallaqaayyoo kan walitti qabamu ta'atiin shaashaan hammam ta'a mallaqni yookaan ammoo qabeenyi malaammaltummaa kanaan qisaafameera yookaan ammoo fedhii fi dantaa uummataarraan ala ooleera jedhamu inni gama biraa ammoo inni guddaa fi ijoo jedhamu maal fa'adha?
Waliigala maallaqatti yeroo tilmaamamu qisaafameera kan jennee itti himanni itti baname naannoo 1,071,000 olitti kan ta'udha. Kana keessaati inni guddaan hundi isaaniiyyuu baay'ee gurguddoodha. 1,010,000 fi sanaa olidha. Haa ta'uti garuu inni guddaan 1,030,000 kan qabudha. Galmeewwan amma ammaatti mataman keessa. Galmeewwan qorannaarra jiranii amma ammaatti immoo gara mana murtiitti tun dhiyaatiin akka gorkaman kan taasifne akka deebi'ee dhaalamu kan taasifne inni tokko manneen jireenyaa waldaa 18 ijaaramanii fudhachuudhaaf kan qophaa'an namooti 366 hektaara 6.7 kun birriidhaan yeroo tilmaamamu liiziidhaan 2,000,004 ta'a. Kan biraan bittaawwan adda addaa baatiiwwan 5 darban gaggeeffamee garuu immoo mana murtiitti dhiyaatee bittaa seeraan alaa ta'uudhaan waliigaltee seeraan alaa ta'uudhaan akkasumas immoo meeshaa alaa nagahee sobaa fayyadamuudhaan kan galchan jedhame hektaara 6.6 lafa kanarratti immoo ijaarsa gaggeessina jedhame feerroon seeraan ala galee feerroo toonii 16,119 akkasumas qarshiin kanaa wajjin qabamee akka dhoowwamu taasifame 1,006,6 kanaan alatti immoo lafti dhaalame suni yoo tilmaamame 2,200,000 kan baasudha. Akkasumas konkolaatonni fi manneen jireenyaa kan biraanis kondominiyoomii jechuu kooti tilmaamni isaanii 27,000,000 kan ta'u kan dhorkaman jiru. Lafti qabeenyi qarshii miliyoonota yeroo jedhu xinnaa miti miliyoonota 100 lakkaa'amu 80,000 fi lakkaa'amuun galmeewwan adda addaa irraa namooti shakkamanii qorannaan irratti gaggeeffamaa jiran jiru.
Komishinar keessayyuu mee adeemsa farra malaammaltummaa biyya kanaa keessatti qabxiin guddaan ka'u mata duree farra malaammaltummaa kan inni dantaarra oolu tokko namoota dhimma biraan barbaadaman to'achuu fi inni gama biraa ammoo mataarra malee hundee isaa hin dhaqu isaan gubbaa gubbaarra jiran qofa madda isaa hin goysu gurguddoo isaa hin nyaatu jedhama. Dhuguma hammam tokko sirritti walaba ta'ee qulqullaa'ee hunde sati ilalame tin jira inni amma isamatin jiru kun komishina
eto qoranna hin tumurin nama to antoan itigafatun ma zaiyu anatu to antay fichu da akagaje satti oggantoti na jinjiran ege jinna jinjiran utun kulkullesin irra kesa malbid dedan faida siyasa fidane kan rawatame to kollen jiru kana duba bawun dandama nuberatti ishun guddan mutiratti ofe ganno gono kesaati mitokko dimma malammaltumma tete dimma malammaltumma
ko naga oromiyati fal barbadu fabbota mantiti fijarole lafa bulchin sabawatin wal mariyatu jirani jira muktar jamal tanwerk
kainda dile amanta etiopia fijar solendiya rakko nagena nanno oromiya bakka adda adda timulatun wal qabatetin ogganto wal ano adda bilisuma oromo wali katintinne hotel ililitti marita sanitin jirani marin kuri kan barbaachite walitti buin da bilen uli galte abuti akasumatti namni du'a fi bukkati afsa ti lama jiraachun karana gahatin akafuramu immasana tiras ilane dan lalu da tausa geggechitonni yaida bile amanta etiopia dubbatani tininjiru barisa ul anani yaida bile amanta etiopia lukdiwun daggu sabai male da akka himanitti halli tibbakan biyetti keetati mulatati ninjiru akkan yaadde segra kanat addabili summa oromo wal imari accu fille kan barbaachi jeqani tininjiru
በሶሻል ሚዲያ ውስጥ ወዲያው ሳምስ ሻከረና አልፎም ለግጭትና በመጀመሪያም እንዳልኩት
የሮሙርታይ ከሰት ነጋን ደንቀሜ ወልት ቡይንሳፍ ጎዳን ሶመታ ወርዶፍ ሲሱን አከስመሲሞ ልቡን ሞታ ደርቡን ሰበባንሳ የሮይላ ለሙ ሁንደከኘት ሪፋቱ ኡሜጅራ ሰበባን ከናማሊ ይሰጀዱ አቦቲና መንቲቪ ጃርሶሊን ቢያ ጋፊት የሰኒ mari gari tu gegge same qamota dimikun ilalatu kannem brofi mangudota dimakan ordofatu rawalinis dubanne mari biratif akawalitti debin waligalle walgay kana tumurre
marcher yidure addabili summa oromo obbo daud ibsa dabalates min hoggantonni ol ana addicha kanratti firmata yotawu darin abboti amanta bi jasole kunni kana andurelle president bulchin samotumma ananno oromia obbo lemma magalta wajji managenya ratti matalta kaata kaasita turun sani dubbatame tininjira hala mari guyya arda kana oggantota addabili summa oromo wolin taachomen walqabate lubagariun daggu sabai male da wan edi fagenna antimani kan hinqabne taus imma kana gamale meni yu dagginne boratti gaba sabai male ti ummata ni ibcine jadani tininjira gaba sa radio sagale america ti kindai muktar jamal tinfinnera
ዳብለ ምርግ ጋዜጣ የሶታቲ ፈልመነው ካነ ሞይ ገን ሲፒጄ ፊ ሪፖርተርስ ዊዳውት ቦርደርስ ጀደነቲ አዱኛ ከሰት ጋዜጣ የሶቲ ሆጂ ጉማ ኡፊ ወጀቹ ፊ ረኮ ጉዶ ከስ ደብሩ ጅራን ጉዶ ዶርሲ ፈማኒለ ዶርሲ ማፋ ዶርሲ ሜሁ ዶርሲ ሲሁኒ ገን ኸምፋ ጉዶ ተማት ገን ምሃን ከስ ጋዜጣ የሶቲ ሆጂ ረት ወጂ ሳኒ ረት ጄሱ ፊ ቡታኒ አስጮብጠ ሳኒ ደቡለኒ ደበላማ ደሞ ጀተከ ገባ ሰርገነት ኤሊዛቤት ሼር ኖፊ ቶዱታን ኑርገ ኩና
Baati ebila darbe of Oregon Islamic State Afghanistan keset misensa gare sabahi mafakkachudan namota diddemi jaajese kannen ajjefa mankana kesa sagal gazette sota ohin sajal qabadakkabe gabasuf carraqaturani baati watabajji darbe mo idatan waajira odu qoppesu kan Maryland sene dukasa banen odu gabastota gazette alena no shan galafate baati onkolole sadarbe kan gazeta Washington Postif barre sature Jamal Khashoggi konsula Saudi Arabia isa Turkey giruke sattaje famera butamani fudatamu ajje famu fi idamun dabale Sudan gazeta sotarra jiru amma ta akajiru waya desata u hayyoni ni dubatu margaus ewen gare reporters without borders ra kajedanit
journalists and democracies are increasingly at threat and journalists in countries not in conflict.
Gazetessonni demokrasi fojjetan soda jabata kesajiru gazetessonni biyoti walitti buinsi kesanjirre kesajiranille oduga basanif jecha gati gudda basajiru jedan gareen reporters without borders akagabasetti bara 2018 keseyo tikkate gazetessonni jaatami sadi ajjefamaniru biyoti sanjal qabasa di kanen gazetessonni hedduminan kesatta ajjefaman afghanistan syria mexico da tarkamfin gazetessota ratti fudatamo kun ajjecha qofamiti jedu gazetessota hidus akkasuma dabalajira kore mirga gazetessota falmu yokan cpj nakajedutti china turkey masrin gazetessota gutumma dunyarratti damani jiran kessa walakka caala fitigafatamoda angonna kadubbatanit maina markesatti wagga kana kes gazetessota reuters fojjata lama ida wagga torban adabani mana hidatti darbatani jiru robert mahoney cbj rakajedanit
they uncovered a war crime an atrocity and for that
yakawarana fitinsa motumman sani gegge segabasan kanaf jeche policin galmele hatan jechudan imanna sobaq inde seni matamani manni murti dem sejiru ratti shiro jechudan garamane idatti sandarbate gazetessonni kun biyofi keset wa motumman sani ojetu gabasan kanatu rakko kesa sambuse
odu gabafa mukanilalen presidenti united states donald trump yu akasjedani turan
You are creating violence by your questions. You are creating you.
Wan umani gabasanif gabasale heddun o karakakasu. Kunis ugajiru barresu da barra umama. Odu sobatu rakko umajira.
President Trump, United States kesatti farra media taani dubbachun kun hogganon nikannen bironis presi ratti dula kagagesan fakkenya ta ejedu hayyon. Tom Rosenthal. Abbat American Press Institute jedamurra yada kennanin
calling them fake news he's saying they're illegitimate by saying that they're
odu soba tinjecha kanseralat jedan warra kufatin isan argatev sena dogogora ke sejiran jedu isan dino matat jedani dubacha ummata jechu nu yijedu kanaf isan dina kotan yo anaqeqan ummata qeku jechu da jedu
Ummanna America amantanni presi America raqabu yero kameni yu caala gadi buejira kunis jedu hayyon hangitok addunya ratti waluma gala walabuma presi kufusaf calakeda garu mallatton jijjira magarin tokotokko jiraachus agarsisani jiran Ethiopia kesatti jijjiramni demokratawan mumichi ministera hara Dr. Abiy Ahmedin hojirra olejira Waggooti 14 keessatti yeroo duraatiif Itoophiyaa keessatti baran gaazexessaan hidhame akkan jirre gabaafamee raajedhu kana qofa miti jedhu Margaret Ewen Reporters Without Borders irraa.
Well, we have seen some changes in the regimes in certain countries like Ecuador.
Motummoota jijjiirama hanga tokko agarsiisan kan akka Ecuador, Korea, Kibba, Gambia gama walabummaa presiin fooyyeensa hanga tokko agarsiisaniiru jedhan. Gazetessonni addunyaa irratti hojii isaanii itti fufanii yeroo jiran kanatti haala akka rakkisaa fi balaa keessa isaan buusuu danda'u keessatti hojjetaa akka jiran ta'u gabaasaaleen amma ba'an kun hubachiisanii jiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an
Oh,
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice!